The ISIS alongside the guest
and justice people.
It's the voice need of the people.
Your little one on the beat.
The young boys, you were here to see we call it. Wanna jolly to family, yes, I own a Mali. I want to jolly, wanna see we call it. Wanna pen the city to kishika nanga mashati. The young boys, you were here to see we call it. Wanna jolly to family, yes, I own a Mali. I want to jolly, wanna see we call it. Wanna pen the city to kishika nanga makali.
Oh, no.
Wachana na oh.
Wachana na oh.
Na mambo ya oh.
Na mambo ya oh.
Tuzidi fanya kazi tujizenge.
Oh no.
Wachana na oh.
Wachana na oh.
Na chukiza oh.
Tuzidi
penda na tusijetenga na.
Those with millions can share a hug. This is so deep we don't share the love. Wala answer man a shuffle blast feeling. Why they worse than they are feelings. Even the little nigga, they want to take it away. Every time I want to pass it, them block my way. They want to see me dead so they can throw me away. On my highway, see, they want to push me away. The more them I fight, I pray for Jaja to guide. A Jaja is so great, they provide for my bread. The more them I fight, to keep growing stronger. The more them I fight, to keep living longer.
The young boys, you were here to say we call it. Wanna jolly to family, yes, I own a Mali. I want to jolly, wanna see we call it. Wanna bend a seat to kishika nanga mashati. The young Mbozi wa yetu serikali.
Wana jali tu familia zaona mali.
Hawatu jali, wana serikali. Wana penda situ kishikia nanga makali.
Kwa umbali sauti na nita. Inauliza ni wapi ntapita hey. Kwa amani ya uni kwa vita. Ukabila na home kita. Swali moyoni, chafu kamboni. Nako kwenda hata sipaoni. Nachopigania sikioni mimi. Maadui nimejaza lori. Leo hii nimepata nafasi. Ni wapashe na hawa mafisi. Kiongozi kitu gani. Kama hali yetu wananchi haujali. Oh no.
Wachana na oh.
Wachana na oh.
Na mambo ya oh.
Na mambo ya oh.
Tuzidi fanya kazi tujizenge.
Oh no.
Wachana na oh.
Wachana na oh.
Na chukiza oh.
Tuzidi
penda na tusijetenga na. Oh yeah.
Iongozi wa yetu serikali. Wana jali tu familia za ona mali. Hawa tujali, wana serikali. Wana penda situ kishika nanga mashati. Viongozi wa yetu serikali.
Wana jali tu familia za ona mali.
Hawa tujali, wana serikali. Wana penda situ kishika nanga makali. Iongozi wa yetu serikali. Wana jali tu familia za ona mali. Hawa tujali, wana serikali. Wana penda situ kishika nanga mashati.
Ayo! And this one is the voice of the people. I need to strength divided we fall.
Umoja ni nguvu, yeah.